No, 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 not my dingo. Oh.
Exclusive from ZambianMelodies.com.
Sinda kare kwani moyo akandi koyamba. Ndiribe experience whatsoever. Sinda kare kwani chuma akandi koyamba. Ndiribe experience whatsoever. Ine, ine, ine atate. Mundi tsokorere akandi koyamba. Ine, ine, ine mulungu. Muyende ndi ine akankoyamba. Ine pokona osuka kuyanganire. Ine pokona wo osuka wo. Ine pokona osuka kuyanganire. Ine pokona wo osuka wo. Ine ine atate akankoyamba. No experience whatsoever. Ine, ine atate akanko yamba. No experience whatsoever. Pano wapadwa poka wiri. Nobody, nobody. Don't say badwa kamozi, tifanso kamozi. Nobody has experience whatsoever. Malemba akutini yesu ye kata berenso kachi wiri. Otherwise, nobody. Nani mwaife, ada